studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani yoda sa yesaki ki modo usman diko halantawon kabaruji gondi dodi yode men zon de la presse la bamako salim jara wonana to ko gijande to imago defu du fuddi betay handel fa golle mudu yubbo non dabareji deena ko bamama le wuddu kany e sa halleedi men fu be margal torri le region kaidu dardi sariya donne batte jogal bonka kabe xewtina yo kabaru gaddandum ko buri yimbe chapan jeego e gudurum e sangata bamako kadme ande do DR du battondiri hakkilaji cakete yonte jabbende de nenno bawdi du wartide pamral yo amical jangino jangobe hippe britanne militaire kati kebi ngodo hakkile yo dingeli sembe kabari du men jogani on bismillah maudan e do studio tamen imagol def fuddi le mali betay hande ko buri ujinaji temedde do chapantata en jeyo ngadata le nukuji ko badato ujinere temedde jeyno nyongitibe d'accord de berrabe du ana hen dabereji denago bamama le nukuji defu le sahal wuddu kanyi balere leedi meden fu torrajika ngadali keddan hen mamad samasek
imma daraji ta dudiral def hitande 2019 fuddi ngar tatteji leddi fuf e kanye to mortan tun le d'accord nyogitibe batte ndenagu kabitibe en neldama der santruji di fuf sukabe le kobe fuf dun larwete fadama be nadde der saluji di der leddi di santruji yoga e ginama batte wadi ndenagu e kanye bunandaji njam kam sukabe le kobe yoga nukuji hono academy mutti 12 yoroso e kuchala to kati tun won dabreji kunchana de hore yalla sukabe na mbawa kinade dadondiral gal faysu kam tubi no arribe kabaru jande be ami ania yu ndafobe gure daban e jigla fuf bisimender santruji di tawene to minagatun lam ko be kuntani hore buru fuf kabaru nambaraji di e kanyen denagu batte ngaddo dadondiral def hitane 2019 kabiti be leddi mali be kalfina man denagu dido nukuji di beedade mabbe dun no solasa be nations unies
imaji defu puddi hande le region moti o yobe ujinaji njoyo e temen jeddo e chapan jeego e jeego ngadata temet ujinaji dido e temen jeddo e sappo e go be ka temen jeddo e sappo e go be ka fu yo bibbe rewbe non ngada do le nokuje chapan jeego jeddede ka fu yo madrasa kesena le imatobe be non lonjitibe do ana hen dabareji hedi bama kedde nako hore da academy moti halde mamadou bokum le faccitango ousmane yali boudi
les enfants déplacés
sukabe egube jangobe l'école e bindama le nukuji ngari de e bindama le yubinde wadobe examen ngaji wana non fu e poti hewde e nayo nabe joyon tanno be gaddi dandirgo golle bandiraabe mabbe hedde do tidala fu wadai arande pe nayo gonno won centre kolitaade wede examen wattaake leemu don centre mu koreanje otan heddi on nokku examen o ana wonde wadade tidala goddo fu wadai centre ngaji tati eginaadi nangoni le motti gomitogo e kangara mo soma dogo e gomitogo kanye kangara ngadan examen o jenne
kandara composer ajini
le sahal wuddu faarde baleri leedi meedan kafu imaide kafu buddi betay hande torrafu no mataka ele majjun kedden hem mamad samsew
ko buri ujinaji nayo dadondirobe ngoni e yubbo inde examen de fitande 2019 de region gaw su bangal ngombe madrasa be ko buri ujinaji tato ngadobe anglais e hakke temedo jongadobe arab horejo golido moni de kala ko woni dadondiral region gaw ndardi mo fuf tabade sariaji kuntanadi hore noko faran jirey woni cubado latade fudugol golle ido imadraji examen to tumrutun jangnido imam ben seoti woni cubado bangal fudugol imadraji di wadi dun e dog gouverneur region buri ndartobe unyaji taton ele hakke temdere chapane joyi classuji bangal santruji chapane tati e tati ele cercle yoru der wuddu ledindi hakke ndartobe chapande jetto edido ene beddo subabe chapane noyo fufu ele centre goto beta ko watu 8h kanko prefet mamadou ba o uliti envelope ndere mudun lawono redaction hikka ko buri temere jeegomo jongitibe goni limtabe der kap yurusu ele region sikasu kap o limti hakke temere jeenoyo e gu o lolirbe kanda libre beddo surbabe chapan enjoy adadu kabitibe sembidama batende na gunder circuit o dido wattuji dadondiral
kala kabaruji din jiddon famitaade do studio tamani o nyaan 7701580801 do whatsapp mu do whatsapp mu dun 7701580801 Margal du ana heddi e donnaade le region Kayo ana buri chapane jeego neddo sukaabe chapane tato ana be yurobe wuro Kayrenaase le cercle jema o se ngarti bamako gasabe wajim pinigi dum en nenna e wi mabbe non inde andite en wuro ngo jeddi sariya bete o be cilmini horojo walde hakke to monte en be dardi sariya donne nenna konko marabata jara o jokko horojo walde gambana dum woni en fu en gotum e sarakulere sef wonko sefodi e Moussa Malle Sissoko keddana hen Mamadou Samaseku
kelki hinade kala ko lotto sababu margal amen min gonde kala ko ni mijo yirwere nuko hono dalgol miside ciudi lekkol e kabar cellal kala gonde feddende ko min celliko woni ko saji en wuro o kadi min sododi ngar butikaji di kanya dum jogodin jam e kadi min dum no irude kala ko ni yobbal amen yube le birle wuro go fay oyal jati le sudu woni ko min iri sakiga amen yudo mi munyi dum fuf ko kambe caji be cagiti ndarde min dum min joppa jati wuro go e le baddi tati andon kejabe lamu gonbe tumbe fuf na andani oro kabaro
su prefet be bakaram
dejere e pamol kala le malido woni Sisili Batu cakite yontere jabbine de kadimi ande bangal dejere musique do kabaru denagu le malido nan be koliti lawi no pamol hebirte walde amical jangobe hipbe britanni militaire le malido kebi godo hakkilo nenno kanko Moussa Malle wonko lugani e le hen kedden Mamadou Samaseku
e wi baba dakunu datti heftagol jam yata fe caggal tagol kajabe lamu der no kuji di bas ngone mudu o holtibidu don an hani sey Allahji di pacintina fodde tewtugol dabareji
warte de lamu nafo yimbe fa daronoti da Allahji andanaadi gondaadi di dubi kahani an horsi ko di gondaadi famine sabe famande di hani ardaade dina jogalaaji majji
an hani sanne kambe gombe der no kuji basidi dentine kala ko wuli imadaraji kaldal e dawra dumal ko holti Abdul Karim Fumba goto e noddabe be
lorsque vous avez un
acteur noto todo tajira dayande witti minen comme quality so odon jogi hakilaji dabarenta kufu kala jido mun nanne hen ile dadugol majji dabare fawarde e moddingol projet e gondinde dum
et dans sa mise en œuvre
Ousmane Sina Jaraka holti bidde ko hani humtinede hore e gulidal hakunde jamarande e kanyi kaptibe lidi mali e be kede adnarndu e wi makko dum don wawi latade sababu fotagul dejere
la sécurité
na gu jatika yibbe fuddirta le gollidinde du e mangal paden so wana non tan kaaki kaborde kanyi e ko larme e notube oni kanyi le fongol jogi fu wala fuko latto
c'est pas évident
yimbe la hibbe no kulolu do prisane militaire du Mali ngoni landin be ngal do kawrsal dental hakke o general itebe nan joyo civil en e kanyi kabitibe gonbe der si gollirde kewde
hono sarti joddingol talki latade horojo fema futu keso timmi altinere noga jena jiye hande wattu 4h kikida ko nana fay ko horebe ko nare horemo andinali ndarto be ka be kolliti won ndarto be ka won wote mudun non yo nyande noga jena leru ut sarta
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Banda kabaruji region ngaji meden ke ben fama hono dire le region Tumbutu o remobe kebali engrais dilam o notorto e wi mabbe non ben dibbe dad men daddi dardi hono lamu o tinno hunchanabe koyngal saba se dum wadali ko yaye fu boni tan kebal mabbe nen botoru engrais yo ujinaji tati e temede jettube codata dum hande nen mo lamu notorto o non yo ujinaji didi e temede didi sodete Yalande adna ngam habgol essay yambinama alannoga e jetti lewru juillet 2019 sigasuto batumu wadi do sisiliji sinuji say hono na yo say olana danejo fa wadde du no anditirte o do nyawu analato sababu yinaji temel jeego neddo hitande fu nenna jangobe dogotoraku dunke en famu cellal fa wadde jama kurdo kawri e ndedo yambere jonde ko layadu fay ko bari kewi ko non ciogu mudum memata ko fey hedi key masina nenno matomo kuna masina e hore jabbade nono boli bana le region segu o ciogu mbalu ana hakunde ujina sappe jetti tugade ujinaji chapane nay e joyi nenno wombe ton ka kolliti ciogu bali di tidi hikka burde hono ko rawani ko yoda kaddude di do kabaruji kedde hedade fande yotere ma ana yeso en tawde ko warani Thank you.